I can't complain. You have taken my pain. You have taken my shame. Amen, amen. I can't complain. You have taken my pain. You have taken my shame. Amen, amen. Kwenye A, B na C, ningekuwa namba D. Umenipa nafasi na ogopa, na ogopa. Kwenye 1, 2, 3 ningekuwa namba 6, ila yale umetenda na ogopa, na ogopa. Umenibariki, umenibariki, yeah. Afya na uzima, umenibariki, yeah. Ulinzi dali, umenibariki, yeah.
Yako bado ni strong na siamini zile favor many favor I say na sio mimi. Same time asi alitoa ngoma ya shule, nikelewa kumbe unanipendanga bure. Mapenzi ya ukweli God na sio diko. Nitume basi nishie baba basi diplo. Nilikuwa outcast kama Andre na Bibo. Tunge dose jama time na ma weekend. The times it felt ni kama wewe unipendi. So why me? She doesn't deny me. They wanna ni try me. Nakutolea malaini. Nakupenda zaidi,
yeah. Kwenye A, B na C ningekuwa namba D. Umenipa nafasi na ogopa, na ogopa. Kwenye 1, 2, 3 ningekuwa namba 6, ila yale umetenda na ogopa, na ogopa, yeah. Umenibariki, umenibariki, yeah. Afya na uzima, umenibariki, yeah.
Everything yangu na kutrust
na kila kitu.
Na every morning kwangu na kutrust kila siku. Wakiniona, wanakuona direct. Love language kwako ni perfect dialect. I'm in a good mood so na piga loo. Uko present daily awezi piga book. Chapter upon chapter boss na piga book. Ready for whatever so na piga boots. Samaki ya mejitolea basi piga hook. Namba yako direct so na piga tu. No weapon from the gets me wana niandana. Atuta kubali shida zita nyandama.
Ningekuwa namba D. Umenipa nafasi na ogopa, na ogopa. Kwenye 1, 2, 3 ningekuwa namba 6, ila yale umetenda na ogopa, na ogopa,
hey. Asante,
umenibariki, umenibariki, yeah.